Ningekuwa producer, ningegonga bonge la beat. Akili ingetetemesha, ningekuwa bonge la hit, bonge la hit. Ningevutia wasanii, masuperstar na machipkizi. Ningekuwa kwa TV, story kwa mapaparazzi. Hey, hey. Ningekuwa mchezaji, ningekuwa Maradona. Ningefanya ufungaji, hata likiwa kwenye kona. Atoti, 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 bonge la DMC. Atoti, 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 bonge la DMC. Nafanya machizi wanagugaga, wengine hawafiki wanapoteaga. Wengine wanafea wanashukishwaga, shukishwaga, shukishwaga. Nafanya machizi wanagugaga, wengine hawafiki wanapoteaga. Wengine wanafea wanashukishwaga, ashukishwaga, ashukishwaga. Mwenzenu natamani tu japo anipe busu. Mwenzenu natamani tu japo anipe busu. Na mimi chum chum, chum chum. Chum chum, chum chum, chum chum, chum chum. Anapenda ga yellow, utadhani ni mukamba, ni mukamba. Natamani kumfollow, naogopa tani mwaga, tani mwaga. Ah, akitembea utadhani anacheza para na we. Eh, sigo chuchu foleni, kama amebeba mawe. Okacha, azungusha, achicho nyanya toto lanimaliza. Alisha, nivuta, alinafanya paka na kuwakicha. Mwenzenu natamani tu, japo anipe busu. Mwenzenu natamani tu, japo aniruhusu. Na mimi mchum chum, mchum chum. Mchum chum, mchum chum. Mchum chum, mchum chum. Chum chum, chum chum. Mwenzenu natamani, chum chum. Ah, natamani. Mwenzenu natamani, chum chum. Natamani. Mwenzenu natamani, chum chum. Natamani. Mwenzenu natamani, chum chum. Natamani. Chum chum, chum chum. Chum chum, chum chum, chum chum. Wachacha classic music. Yeah, yeah.